chifo change chitula mu mula muwange emirembe jona ejise okutusa lero oli era obaddewo egwe katonda era ayibawo ayimiridde nange era amazewo ensonyi zange ddala obadde chifo change chitula mu mirembe jona ejise okutusa lero woli era obaddewo yegwe katonda era alibawo ayimiridde nange era amazewo ensonyi zange sirina kyakwenyumiriza mukama obadde gweweka amazewo abalabe bangere yanonda olw'ekisa kyo nze sirina kyakwenyumiriza mukama obadde gweweka amazeewo abalabe bangere yanonda olw'ekisa kyo erinnya lyo kigo kyange ekyamaanyi mwe muli eddembe wakola nange endagaano gy'otalimenya wampa omukisa mu mawanga gonna wawonya n'endwadde zange abaana b'abantu bonna mbagamba kwesiga gwe erinnya lyo kigo kyange ekyamaanyi mwe muli eddembe wakola nange endagaano gy'otalimenya wampa omukisa mu mawanga gonna wawonya n'endwadde zange abaana b'abantu bonna basaana kwesiga gwe sirina kyakwenyumiriza mukama obadde gwe kyakwenyumiriza mukama obadde gweweka amazeewo abalabe bangere yanonda olw'ekisa kyo Joe.